kama parasite. Mechoka kumona besti wangu na madui wangu wanavufai wate. Koye koye the hypocrite. Koye koye the parasite. Koye 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 zenga mkwano wange kenyini andaka za kufa. Nalina mkwano wange nsira bula gunga ya maniku ya mabiange. Nabulie chikwata kubulamu wange. Telita atamanika bubehebu gaga wange. Namu yambanga wemu waku yange. Namu tasanga wemu waku zange. Namu esiganga nemu makagange. Yali atuka yokubama nebizibu yange. Chambuka konga zemu chala wange. Anyumi zemi kwata kumu kwano wange. Namu kwano wange wano kama kagange. Tira hula kukufu kamu labe wange. Mechoka na mahipokriti. Meshiba na maparazaiti. Mechoka kumona besti wangu na madui wangu wanavufai wate. Koye koye the hypocrite. Koye koye the parasite. Koye 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 zenga mkwano wange kenyini andaka za kufa. Ilikuwa na besti wangu ni kama ndugu wangu ndia najua siri zangu. Na kila inachouzi moyo wangu yote yanajua ata iwe mali zangu. Nilimsaidia na vyangu nikamupa. Ata kidogo kenye nacho nikatoa. Nilimwamini sana paka kwangu. Anakuja saba najua shida zangu. Nilishanga vile bibi yangu kunyelezea mambo kusu besti wangu. Vile besti wanga na voroga roga kwangu. Besti wangu kubadilika dui wangu. Yeah. Mechoka na mahipokriti. Meshiba na maparazaiti. Mechoka kumona besti wangu na madui wangu wanavufai wate. Koye koye the hypocrite. Koye koye the parasite. Koye 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 zenga mkwano wange kenyini andaka za kufa. Abaye wena nyebulaya nzena keranga nyonga nino kuia. Ukusobolo kuweza kulupia. Nalina sala woku sulanga kuvudea. Wali wamu kwano wange yudaya. Nzebenda wede zange simbio kubebulaya. Na mkuti lafu woku womu hiya. Aweleze kumame mitala wa mayanja. Nemukutira nsasulira mabanja. Nze kenareka nidangulire nechivanja. Sana ye yaziria nkugambia na malaka janja. Tewe natuka keuweyo vango vya mainja. Mechoka na mahipokriti. Meshiba na maparazaiti. Mechoka kumona besti wangu na madui wangu wanavufai wate. Koye koye the hypocrite. Koye koye the parasite. Koye 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 zenga mkwano wange kenyini andaka za kufa. Ini mini mini mommy wa find a remedy. If you separate and so tell me friend from me enemy. Even if you would take say a bag of energy. Kid fox him fed up me lay down a strategy. Every day pan me knees and me a pray for the mighty one. Seem like me never will never find a holy one. Every other youth me a turn to a funny one. Through the world where we living in is a tricky one. Me choke on my hypocrite. Me shiba on my parasite. Me choke on my bestie one moon.